Music.com.
J-Max. Come in over ya. T-Rex for Finimba.
Single mining.
The grass gal glow. Beat to the eye.
Ultimate vibes music.
Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafaika mpepi. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi. One way chave, olo mwishina upwa landlord kave. If you are so getting shale, kukula likolo niweze mbabe. Shose ngubo nyunyu, nishine fibyongo mena nyumu. Gana wimo mbulendo baka fyo kupuluka. Living my life kwa tipulu. Ya wima kana ima kanawe. Ama wilo panko loko. Shapu no tatule kokola. Mula letea no toloto. Teleli telelizo. Einsteino ine mainizo. Chalite mokwangali na mumamina. Chinda, chimutala cha people.
Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafaika mpetu. Kusende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepio, mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Gawaima ulejo. Bula penya, bula pere na mashoko. Kukupanga panga, kuba finger zoko. Tuko na ufwala kona soko. Waibada washa panse wa munonko. Nona no kuyo kuingila fechonsiomo. Uru shingwa kulu kila mamu inyomo. Naka safety ni P1 kuyukomo. Kameza nyumbu mwine mwini kijomo. Kuchipanga kwa bize town fako laka. Inefesini na ripompa na ena maka. Ukwabulo kutwishka mwane joka. Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafaika mpetu. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepio, mchipi.
Tumubike mchipi.
Let's
go. Mchipi.
Gawaima ule ndu apa. Na makino ya lafwaika mpepi apa. Njevela kona kaputia kukesi apa. Nitivunzi ya bolisa apa. Skama nomo kumufunya momu chipi. Ama kelo kuwa ketana ngobepe. Nino na fighti kuleba fiyama sip sip. Ama kelo vale fwaika mchip chip. Aye. Ya son chifula kuwa teka seka fe. Nari kuwa tempi ya son kora kora fe. Biki ya pomano tujoine mukamba. Ama swagi tukulangi
misamba. Gawaima ulejo.
Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafaika mpepi. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Gawaima ulejo. Uwaku ya mkushana. Na makero ya nafaika mpepi. Usende tumubike mchipi.
Tumubike mchipi.
Mpepi ya mchipi.
Tumubike mchipi.
Mchipi.
Heyo Zenga Mine. The Grass Gal Glow. Dima Nasia. Super Zayonde. Mago. Shimada. Copa La Visa. Young Snooze na Snap Chain. Was it one?
Oh, yes, it is the one.
Yaba cool.
He doesn't get much better than this, than this. And your T-Rex, put them up with them tricks and bits. Fire from Babylon, China.
Ultimate Vibes music.
Come on, let's come down.